shawahiwa mwendo na mitindo kama Rosy Huntington. Shavuni hizo dimples hazijaniacha salama, mama ulivyo simple haujapaka ta mascara.
Nasema kivesi anata pimpo defu yake shingo juno kama city ya Lincoln, macho yake kama ya chinko.
Cause you're beautiful mama, minongo tujua ane bada yetuona ane uwe na tufa ane uwe na tupenda ane. Cause you're beautiful mama, minongo tujua ane bada yetuona ane uwe na tufa ane uwe na tupenda ane. I guess I'm in love, I'm in love with you. I guess I'm in love now. I'm in love with you.
I guess I'm in love. I'm in love. I'm in love with you. I guess I'm in love. I'm in love. I'm in love with you.
Vic Bandes.
Chupana, kupana.
Sinasababu ya uongo, it's just a confession. I guess I'm in love.